exclusive from Kwanzaa Music.
Kakambani na chinja, just because the cinema pezeka nabo. Maganizo yanga, na vochitika vanga visi ya nako. Mevozi, hivi kwitu ni malevozi.
Top shatter, big money spender, level top notch, Zambian don't data. Level see your kamba inaima kudala. Marapa siva nzanga wena njala bamambala. Koleta four very fridge, hene sama shisha. Masimbe basubila bonza badisi melanin. Wana wume bubo tumobu ndele di. Baby bring it back, moody jiguelete. Drop it down slow, moody begete. Kwa inyamuna, moody bege me. Tina sondoga na wubo na waichola. Mubili, moody bodela coke. Baby girl,
Levozi, hivi kwetu ni malevozi. Nikuuza ni levozi. Hivi kwetu ni malevozi.
Kairanga tindie kulake. Tose naikata uikateko. Mwana inende kupapa Kwaba nagulia koteti ukomke Efo nasiteka nochiteko Eko na piteka nofio piteko Efo atenjite watu wale chita Saka wakele ina mwana ale pita Narekonte kogu wa shida kuchambwa No wanda wambo sa jonsa baba na ba Maka maka bade beta ba kemba Adishima epo na ishida mumbemba Seras noti kuline ni pemba Indo na chisi vimu kango shipemba Levo yandi kinya kumotevo Kazi wombera inesijo mika patepo
Bakamba ni na chinja Just because the cinema peze kanabo Maka nizo yanga Na vochitika vanga visi ya nako Levozi
Kwaza Music Blog, KLC Music.